tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedibe jamale modani ngone bedde talataare sappo jena lewru novembre hitande 2024 yamde jena yottike uleni e CBT e galle ana le lamu banam Ousmane Nyalbu le kabaruji do Mamadou Watara woni to boggi jande don. Bamako ana wondi e bisiminde illa asawere sappo e jeegon lewru novembre ndu yambere sappo e nay berde binal photographe hede e yewtere finatawa min kalnan on hala sukaɓe jokkolɓe ɗiɗon ɓamoɓe photo ngaji ko ɓuuri hectare ngaji jetti guese cuma asawere ƴaɓɓina nde ley cercle ñono ñaƴuñae nanalaji keɓare iwurde toon hollitama wiide joom en kaɓoɗoɓe anda goni woni gattuɓe yiite ley ɗe guese. Yambingol ñalom adna keƴanaɗo nawtorogol lobbol safareji ɓe noddirta antibiotique dogotoro en padde ke ɓamgolla ɗe leɗɗe tawe wana dow ordonnance yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beetago bisimilla moɗon heɗal sijo tamani. Yambere sappo e nay ɓerde biennal de la photographie africaine fuɗɗi asawere sappo e jeegon lewru novembre ndu ɗo Bamako ɗo ley hakke lebbi ɗiɗi ɓamoɓe photo ngaji ɓe mali e caggal muɗum kulli tan ande muɓen dow sisli kum ɗum woni haala ley majjuni min kalna ɗon haala yimɓe ɗiɗon ɓamoɓe photo ngaji Boubacar Labasa Kone e Kani Sissoko arandejo o yo jande journaliste yaku waɗi ɗiɗo bo Institut National des Arts jangue Boubacar kañum photo ngaji ha walu woni ko nayori ɓamude tawene Kani de photo ngaji himɓe woni ko nayori ɓamude jantore Moussa Malle Sissoko do faccitago Mamadou Samaseku e sita sidiɓe.
Boubacar Labas Kone holti wiide jilli makko ɓamgol photo ngaji yo gilla mo famɗi oɗo tewto natte janguɗo kabaru journal siyagal heeɓi genari ɗiɗo ɓerdi daɗodiral gaɗa ngal leygal ɗo kawtal biennal photographie
depuis 2015
guiɗi hitare ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi fuɗɗimi gollal ɓamde photo ji ɗum hunde ko weeli kan sanne neɗɗo sa yiɗi gollal tewtano famirta no fa wooda ɓamde photo ji tan ko welta kan sanne honle batuji fina taw e nandal muɗum fottade nadde le laddeji ɓama photo ji kulle ladde watti fof so waɗi dawol mi ɓama photo ji nokku photo yehumi hoore yaku ko heɓmi hikka ɓamde photo ɗin golleji muɗum fuu nde photo ji pooli tan dogata
ɗumke photo Kani Sissoko lutti alahaali rewɓe e huncagol hoore fina tawaji yogaji wimakko rewɓe no hani tekkinde kumol e ley oɗo golle o yalla eɓe mate
mimi janggi nokku noddirteɗo institut National des Arts ɓamde hitan ujunaji ɗiɗi e jeegon yaade ujunaji ɗiɗi sappo mi fuɗɗi gen ɓamde photo ji giddi wattine tilim e jande ceggal muɗum mi waɗi jandeji hewdi kasin yalla mi heɓa faamu hen sanne ñolmen hannden miɗa ɓama photo ji jaati nokkuji foto bati watte fattade reportage nandal muɗum arande noon mi ɓami photo ji hewɗi du ko naari bangal juulunde ɓiɓɓe rewɓe mi ɓami photo ji du ko naari bangal golleji toru e nandal
muɗum
ɓeɗo cifiɓeɓe no darda hayaɓe anniɓe laatade ɓamoɓe photo hinaade jande mbiten wiide ko warata capantoto ɓamoɓe photo gaari e ngal ɗo kawrtal sappo e nayoɓal biennal photographique Bamako.
Sakiraɓe ƴi kabaruji fo andoni mba heɓiɗe dow bembe ande ɗe ɗo hella amen facebook kaña compte X. Ko ɓuri hectare ngaji jetti guese woni cumaɗe asawere ƴaɓɓine nde Siri Fila Bundu ley cercle ñono région Ségou e nananlaji keɓare ƴiwde toon hollitama wiyede himɓe joom en kaɓɓoɗo ɓe anda ko goni gaɗi o golle bottanaɗo goto mbiɗo inde muɗum suude gonɗini o bonanda keɗe ko wi laali tangata dow faccitago Mamadou Samaseku.
Yitti wattama guese ɗe ley wuuro Digabougou e ley commune Siri Fila Bundu ɗum waɗi ñande sappo e jeegom mai 2024 wattu sara joni en kaɓorɗe ɓe anditaka heɓo mabɓe naati le guese ɗe wattude hen yiite bonondaji ɗi mowni sanne wokkat joni ko hectare uji kewɗi cuma dabaji naɓama mutuŋaji e téléphone ɗum noona kan noon e négociŋaji duppama ka noon horugol no wondi waɗede yalla kawal muɗum no faame.
Programmeuji ɗiɗi puɗɗi gollude dow faabade sukaɓe jokkolɓe maroɓe dabaji ɗum yo hakkillo ƴiwrugo e gollirde noddiretede programme partenariat pour l'insertion via les compétences impulsées par les secteurs privés participants e ittuɗo jawdi muɗum yo coopération suisse dow fanda e jande e keɓal golle sukaɓe jokkolɓe hakke jawdi muɗum ana wara milliard ngaji jeenayi CFA anni ko keƴaɗamen gonɗo Moti Mamadou Komina heɓinen dow faccitago sita sidiɓe e Mamadou Samaseku.
le lamu motti ko yata hayebe ujnaji neyon be dume fotta dubi sappo e joyi fayade dubi cavantade joyi le temnere o jama fou roɓe debe heɓi nafa mawɗo lene jande waɗane ɗon ngu holliti kanko ministre humni kabaruji entreprenuat ko kay golleji le leydi ni lewi kanko bakayugo Aminata Traoré fana ne jande yo ɓuɗde jama hayeɓen ɓe waɗa e golle hannden
o heejo Fabatou Sané ele jaabu duminde banggal tiɗal rafiɓugol golle sifa heɓugol golle e alhaali golleji ɗi yalla ɗiɗo golleji nafora e kasindi neɗɗo so nokkuɗo ngo ngoni so le kedde leydi ndi
lewi kanko Basamake Amirou hayeɓe laamu motti o holliti o weltama Sané caggan o dabiri fiyaɗo to laamu on lewi makko ne jande waɗane natton sawe hayeɓe ko heewle laamorne heɓa golleji ko naftirto
ɗiɗo heeloji ne jogani Sané hayeɓeɓe nafa nata sababu hadde rafiɓugol golle jomum nafa hoore muɗum nafa région o nata sababu ɗum hadde witta witta
miccunde fa hannen wi projet goto mo golleji naari bangal kuragaji e nandal muɗum waran faabo maroɓe daabaji ko yaata ujnaji cafanɗe jetti e ujnaji joyon le région motti gawo tummutu fottade kidal
Sanjuri motti e jaran yeso jotteden no yoro ilam ndiyam lakade bo nati leydi ande wotere ngindi ndi jam asawere fa weta alan hecci kenyen juudi kewdi chami kake kewde riwoni e ndiyam meje mbutiyade ngol yolo gol sultini ko buri galleji temenay e chapande joydi himbe mudun gala do gona handen ani ko kejal amen gondo to yortu Muhammadu kebe hebenen do faccitango sita sidibe Umar Waygallo
le deena noddirtene judde wana fuko heddito kasin cagen bonalaji jian ko wadi on nuku dum go holliti yoga joodibe le ne deene lewi kambe be bonalaji jian hewti be holliti wona fu heddaka en jogumabe kasin
2h pile on savait rien
dire dulum kanare teemiden leli demmi mati ndiyam dan nati e dende dum laati ke sababu su tuudi amen chami wala fu keddit le hen ka kaake amen fu ndiyam dan
yaadi
lewi jokko tatbo maire commune yuwaru noddirtedo Amadou Thiaw ko holliti wi genni yuwaru bangi dale mayo lak debbo woni dum ko sami bini o bonala jian
dum na konta peper
ko dum am tuudi sappo di fa yottu tuudi sappo di chambi do yoru do fed development social wala no ko kalde ma kam dum ko dum ko be no woni bama dum jati be ya won ko kami
we won pran na kon
jamare be bonala jian hewti on nuku ana wada noddan fetude lama tinno faabodo en lewi horebe gollobe le walle ko noddete kuragoruji be holliti wadi inma daraj be win inde jamare ko heemudun warbe faabe de nyalade war yalla o tidal ana huncho dum ko bamoy Muhammadun Kebe hebini sijo tamani yude yuwaru
yonter adunaaru keƴenaande nawtaragal lobbol safareji ɓe noddirta antibiotique fuɗɗi altinere keñan tatteji fuule adunaaru ndu nde yontere ana wondi e yambineede ley wattuma ɗo mali ɗo himɓe ana cawriro sanne ɗi safareji ka noon dogotore ɗen ana paddo himɓe ɓamude e ɗe leɗɗe tawi wona dow wi sawroɓe docteur Mohamed Kaba dogotore CCRF Kalabankora holliti wiide ɓamde ɗum ana wawi wadde kutteji dow cellal sini wona dow docteur en kede ko wi sali sisoko do faccitango sita sidibe
quand ils ont des infections ils se rendent dans les pharmacies
wati fosu be mati buddude cialdi mabbe be yahan pharmacie be ciora cafat be moda cagal modon dum goddo am ko heewi ana ciotrab di poddeji be modan dum gabe sellata fe goto yamiraka ama safare taw wininaka to docteur sabe a wa sabe binde na walla goddo jum kasin ana tirsi sanne so neddo mati lafi cialal en modon ma buddure holito docteur dum bun moddide gabamde cafaje taw wininaka to docteur ana jogi kuteji sanne do cialal bani adama sabe ana wanata sabe hewta jum tidela jogaji kasin sabe cafaje ko heewi antun moja cialal tomonte so non docteur yamirdun dum gongano neddo so sella an haani bamde cafaje gaso wala la yamirore docteur sabe wala sabar hebane fu wonko wa bamede so neddo sella
comment que vous ne pouvez pas prendre pour d'autres problèmes de santé
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
jande l'école banti le non sarabe yoga be pijirta jande suka be mubben ka andon wiide yoga wana non fu haybirta jande suka mudun sini boyi hono war marway kalu
aysan hani wadde examen hitande hikkande wattu jono yidum wembe mo sanne ko nayri bangal jaba buji di wakkati fu mamiraaɓe makko mbiyan o tinno o timto bindi makko ɗi kiki du so ɓami fa hiiri so inni koye abbi ko garti iwde golle noon mbiratamo a ƴeewi kayye maɗa ona a janngi ko kanɗa janngude ko wona hono wori noon ɓattiɓe mo ɓe furdu ɓillirtamo wattu joni farde bakki yottade ka ɗiɗo haalaji saraɓe ɗum ɓoyata fi wakkati nde école uttinde tan noon so ɓooyi tan ko heewi saraɓe fu calɗi muɗen mbatan joppiran noon tan suka o bange kanko noddirteɗo Aissa o oɗo suka noddirteɗo Cheikh ana ɗon wakkati fu mo wujjan hakkillaji saraɓe makko ɓe sa landi kiɗo en mbiyan hono makko janngude wala mo joƴinan kayo bange makko tan nde saraɓe pottimo furdu o hinno haajiji makko ko saraɓe sukaɓe mbiyete tan jannde ɗum wona ko yaafi ka sa heeɓi andal a ñamata tino muɗum ɗiɗo hakkillaji sukaɓe ana kaani hokkede ɗum
sakiraɓe andan wiide oɗo mbawi holdinde min ko woni e hakkillaji moɗon dow golleji ɗi sini on noddi numéro 76 98 56 56 e ngal journal e magasine garo jikkininde o fuu andon wiide oɗo mbawi heɗade ɗum kasen sini on noddi numéro service kono foni 37 321 e ɗum mere mere noon ka sakiraɓe andan wiide kana tawre ɗon noga e tan ka crédit e téléphone moɗon kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere nde wara jukkininde magazine gouvernance hande ana fawi dow bursungaji dokketeɗi e sukaɓe l'école Mali ndi jawdi ana hokke sukaɓe l'école janggoɓe jande hakkudere e dow dowre hono o bourse heɓirte jaabu ngol landol le yewtere magazine gouvernance ko Oumar Waygal waɗani en
mi wawa yaade cuuɗi l'école weeti fo saabu ñalaɓe yogaaje mi yahami golla yalla heɓa kalsi ɗuana faabo kam mi heɓami yaa weeti muɗum cuuɗi l'école nde jontere wootere miɗa wawi yeyde kile ɗiɗi samoji kile tati
kaɗo yo haala kanko noddirte ɗum Moussa Kamil Sogo janngo nokku mo noddirte faculté histoire et géographie ɗum wonɗo tariki kañi andi leydi janguete honno mo worrino hewɓe janngoɓe jannde dow dowri le leydi meɗi ndi kañi en jogui ɗiɗo tiɗallaji ɓe keɓata kalisiji koɓe noddirta bourse ko
min moɗi taxi telimani ɓamanmi temeɗe ɗiɗi ɗum wona hunde ko yaafi mi heeɓe moyningaji ko fawtan heɓde bourse ɗum hunde ko tiɗigan sanne ɗumne tiɗi fa wala seeɗan mawɗan gorko kam hokkatan kalsi mi yaa jande mi waɗi ko yaata duuɓi nayyi lisi ɗum saabi mi heeɓe bourse kasin yaafi to wona hunde ko yaafi sono haalanma gonga bappa eɗan goto wontun kañum fawto kam somi yaa cuuɗi l'école ɗi
c'est mon tonton qui me pousse à venir à l'école
kamɓe heɓoɓe bourse ɓe ɓe beltiddo hen sanne ɓe kollitiwi du ino hokke hono sukaɓe janggoɓeɓe ɗum fuu du an haɓɓi no jomum janguiri jande hakkudere nde
j'ai eu le bac avec
mi heeɓi mention assez bien wattine waɗan bacne ɗum saabi hannen mi heeɓi bourse sone waɗi ko yaata duuɓi joyyi ana jangale lycéeɗi so waɗi cuuɗi l'école dow dowɗi hitano arendere a wawi heɓde bourse so wona fa passa yaaha cuuɗiɗiɗi nde on watti ana wawi heɓde bourse min ki mbiɗa hokke feccere bourse hikka min heeɓi bourse no sawi duuɓi tati waɗmi lycé mi wawfa feyne gotan ɗum saabi hande so heɓmi bourse entiére
hoɗum watta so neɗɗo heeɓa bourse o min jottiki ɗum woni fedde nde ɗum noddirte centre national des œuvres universitaire ɗo Bamako ɗo ɗum woni fedde humininde kabaru no sukaɓe kokkirte kalisiji muɗi en min jottikimo kanko noddirteɗo Moise Dambélé kuminiɗo kabaru ɗiɗo golleji o hollitiɗe janggowo jande dow dowre le leydi Mali ndi fana wawi heɓude oɗo kalisi ka wajuɓe sina tawe jomum nanggui yoga e ɗati
kulle yogaji wontun ɗimi cuɓoto hono goho muɗum yimɓe moyningaji hewɗi watti bak ɗiɗɗel muɗum yimɓeɓe wofe feyne gotan caggal muɗum ndu meɗe cuɓo sukaɓe rewɓe ɓen yoga ɓeyde an hokke boursingaji fattade kasin sériŋaji yogaji janggadi hono yimɓe waɗɓe jawde scientifique ɓe ana faɓere poyngaji ɗiɗi
keɗɗo bourse o wonno ana wasa tinnirade du aɗa wawi wasude ɗum ley ko warta ko noon kanko noddirte ɗo Moise Dambélé o hollitiri wiide fa handen
mere waɗe somo cuuɓi ɗi kulleji mi en miɗoɗan fana muɗum ana anda sanne sa mbiɗa andi kalso hokkede ɗon heƴata jamaren saabu ko heewi e sukaɓe janggo cuuɗi l'école dow dowji ɓen jogi musakaji sattuɗe sanne fesɓe fof hokkama kalsi a yi an yolande nokkuji yogaji
fedde sagontode saraɓe sukaɓe wonɓe le leydi ndi kollitiwide heɓude oɗo bourse wona ko tiiɗi sanne kanko noddirteɗo Abel Touré gonɗo ley ndeɗo walde o wi oɗo kalis ana heeƴa hono suka janggowo du
le kabaru hokkugam bourse ngaji ɗi mais jokkan saria jamiraɗi to hoore ɓen saabu suka l'école janggol cuuɗi l'école dow dowji hokkataki bourse watte fof so waɗi classe goto yeri duble guiddi lise ngaji ɗi ɗum ana wawi saabu mbinde jomum hokke feccere bourse hitano arendere ne jangta cuuɗi l'école dow dowɗi soon o yettike gaadu so longki yaade yesso hokkataki bourse kasin
miccitiɗen wiide laamu an hokka yoga yimɓele woɓɓe kasen janggoɓe ley leydi meɗen ndi ɗum woni janggoɓe ɗo musengaɓe jaltata kañum fa yetto janggoɓe ɗo wutornere en kañum humniɓe kabaru ndemal jaltata